بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحا ساكا وفتي هرو هلك مريكنا وفينو بي وفتي نوفتي تركيا امباس تركي صوماليا صوماليلان ايه هقاميني مركا وحي يسعدينين ارميه وضا هذالله وحين قوي ديان ارميه وضا هذالله وتينو ميل يعني دافو ويدين كسو حدني وهايديني صوماليا aanay dad Soomaaliland soo kaxaysan haday doonayso inay Soomaaliya Soomaaliland wada hadlaan dad reer Soomaaliya ay yimaadaan arintii noo ahayd ee halkii bay Soomaaliland ka taagantay wax isbedel ma jiraan waxay taagantahay in Soomaaliya haday doonayso inay wada hadlo dad reer Soomaaliya ay yimaadaan miiska dadkaas ay wada hadli doona Turkiguna wuxuu ahaa facilitator wuxuu inoo sahlay inoo miiska inoo diyaariyo ay ku mahadsan yihiin wixii wax weeyay inala soo mareen laakiin sayag waxba gaar ay ka wataan maleeyda waxa daneynayaan uu wada hadal la wada hadlo oo qolo waliba diyaay la timaado taladeedii arkeedii aragtideedii la timaado marka intaas uun bay ahayd kulankina si fiican buu dhacay waxaan ku soo dhaweynayaa safiirka welcome to the please to the press
thank you today we received by his excellency Mr. President and then we had very useful very fruitful meetings and then we discuss already the Somali-Somaliland talks, also the bilateral relations, and now we are ready to maintain these talks taking into account the considerations of both sides, Somalia and Somaliland, and then inshallah we are hopeful that we will continue these talks based on the mutual concerns of the Somalia and Somaliland talk. Also we discussed the bilateral relations and then now we have some proposals for the future and then we are very determined to develop our bilateral relations with Somaliland also. Somaliland is the center of our historical places and then we need to develop and we need to increase our presence on the ground in Somaliland. Thank you very much.